Jada, alongside in a place. In a day, not the mother. In a day, not the mother.
Ah!
Oh God.
The true boys in the building. Raisi, na Babylon busy. Ayo Miller,
shoulda keep up eh. Singu ana sisi tu kukape. Leta mazape, pigo zetu kali kamu gape. Ukijifanya we mbabe sana, mwisho wa siku tutazinguana. Ishu zako za kufatiliana, mwisho wa siku tutaumizana. Mwanzio mtu peace, ila ukidis. Sina gauruma, usifosi kuwa tis. Hatu kama tiki, utakanyuma. Si hatu nagamisha na kitoto. Ukitugusa umewasha moto. Kutuongelea ni msoto. Si hatu menimisha na kinoto.
We don't care, ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care, kutuongelea we don't care.
Yo, Babylon busy. Baeleze.
Nyani ze. Funga domo lako nyamaza. Bidhaa sio zako unasambaza. Matangazo ya wenzako unatangaza. Pona we unaliwa ako na Mungu kakataza. Endeleni kusema wale mwengwa don't care. Naendeleza wema na wema hautopotea. Rap na yendesha vyema bada ya kondoka ngwea. Nashukuru na hema nimerudi tena na baba yaga kwenye air. Si hatu naga ishu za kitoto. Kitugusa tumewasha moto. Kutu ingilia ni msoto. Si hatu naga ishu za kitoto.
Wazio mtu peace ila ukidis. Sina gauruma. Usifosi kuwa tis. Hatu kama tik. Utakanyuma.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care. We don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care. We don't care.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care. We don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care. We don't care. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We don't care. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Jimmy.
Ha. Ah, yeah.
Don't care. We don't care.
We don't care. What's up, haters?
We don't care. We don't care.
Tunachofanya tunafanya. Hatujali wewe unasema nini. Keep hating. How's your life is going on? It's Baba Yaga.